cheki. Siwezi mine lakini una sleki. Na cheki vile umemedi. Kisia nazopata ukishika dredi. Hebu niambie, dama nilisha kupea unipigie. Mara ngapi nitasema usikie. Ukitaka niulize nirudie. Hey, ju mimi ninangonja tu. Lately you've been switching on my point of view. I wasn't even planning to be understood. Now you got me thinking about my future too. But maybe we can wait some time. I don't even have to really make you mine. Unavyo nipendeza without a try. Loving how you always make me touch the sky. Akisioni, sioni. Nisonga mele bila wewe when you get lonely. Lonely. Takufikia jumi sioni. Na 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 na. Nisonga mele bila wewe and when you're falling down. Takufikia. Wasn't even planning to be on this route. Now you got me thinking about my future too.